Shall we open our Bibles to Psalm 32?
Akusivuleke amaBhayibheli ethu mahubo isahluko samashumi amathathu anambili.
Shall we pray before we read?
Asithandazeni ke singakafundi.
We thank you, Lord, that you have chosen us. We who are here to be together around your word.
Siyabonga Nkosi ukuthi usikhethile thina esila ukuba sihlale ezwini lakho.
We know that it is because of what you have done for us on Calvary 2000 years ago.
Siyazi ukuthi kungenxa yalokho wasenzela khona eCalvary eminyakeni balelwa ezinkulungwane ezimbili edlule.
And in your mysterious way, Lord, you have brought us all together here from all the different corners of this world.
Ngendlela yakho eyisimanga usiqoqile siqhamuka emagumbini omane omhlaba sahlangana la.
For as you said, when you are lifted up, you will draw the world to yourself.
Njengoba ushilo ezwini lakho ukuthi uma sikuphakamisa wena uyakubadonsa nabanye ubalethe kuwe.
You have been uplifted in our midst, and we have been drawn to you.
Uphakanyisiwe Nkulunkulu Nkosi Jesu phakathi kwethu wawusubadonsa wasidonsa nathi salethwa kuwena.
Help us this morning to behold you on the cross with your nail-pierced hands and feet.
Sisize nakulokhu kusa kwanamhlanje ukuba sikubheke wena ubethelwe esiphambanweni izandla nenyawo zineyipikile.
May the light of your gospel shine into the darkness of our hearts, into the dungeons where we find ourselves, and bring about that light and that liberty.
Sengathi ungenza ukuba ukukhanya kwakho kukhanye enhlizweni zethu, kusikhanyise nakuya emgodi esibhajwe kuyona. Ukuze ukukhanya kwakho kusikhulule.
May we experience the power of your resurrection this morning.
Sengathi singawezwa amandla okuvuswa kwakho kwabafileyo kulokhu kusa kwanamhlanje.
May that power work in our hearts and lives.
Lawo mandla sebenze ezinhlizweni nasempilweni zethu.
Amen.
Amen.
Psalm 32 from verse 1.
Isahluko samashumi amathathu nambili indima yokuqala incwadi yemahubo.
Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.
Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe.
Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and in whose spirit is no deceit.
Ubusisiwe umuntu Jehova angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe.
We'll end reading there.
Socina khona lapho.
Now we read something amazing here in this passage.
Sifunda ke indaba eyisimanga la esifunde khona.
Something that David couldn't contain himself concerning it, but he had to say, blessed is the one whose transgressions are forgiven.
UDavide lapho ehlangana nalendaba wehluleka ukuyigcina kuyena kungeyakhe nje kuphela, kodwa wazwaphimisela wakhuluma wathi ubusisiwe lowo osiphambeko sakhe sithethelelwe.
Why? Because he himself had experienced that blessing.
Ngani na asho njalo? Ingoba yena liqobo lwakhe wahlangana naleso sibusiso.
In the Bible, from the beginning in Genesis right till the end, we read about the problem of sin.
Kusukela ekuqaleni mawufunda iBhayibheli kuGenesis kuze kube sekugcineni esambulweni, mawufunda lapho uyabona uyathola inkinga edalwe isono empilweni yomuntu.
Sin that came into this world.
Isono esafinyelela kulomhlaba.
Sin which spoils that wonderful fellowship with God.
Isono siyalimaza sone sichithe lobudlelwano obuhle bomuntu noNkulunkulu.
Sin that destroys the relationships that are between people.
Ubudlelwane phakathi komuntu nomuntu buyaphela ngenxa yesono.
Sin is that ugly thing which spoils the creation of God.
Isono siyilento embi elimaza indalo kaNkulunkulu.
But you know, sin is not just something outside of us, but sin is right there in your and my heart.
Isono agiyo into njengaphandle, kodwa isono sikumuntu sikuwe nakumina.
Sin is right there inside of us.
Sikithina isono.
Man is born in sin.
Umuntu uzalelwe esonweni.
You don't have to teach a child how to be naughty.
Awudingi ukuyifundisa ingane ukuthi igange kuganga ukuganga ukuthi igangwa kanjani.
You don't have to teach the child how to be disrespectful and cheeky.
Awudingi ukufundisa ingane ukuthi kufanele ingahloniphi kanjani ibe nenkani kanjani.
How to steal, how to be dishonest.
Awudingi ukufundisa ukuthi kuntshontshwa kanjani nokungethi umuntu ukwenza kanjani ungethembeki.
How to lie?
Uqanjwa kanjani amanga?
It comes natural.
Kuyimvelo yomuntu. Kusemvelweni yomuntu.
It's right there inside that child when that child is born.
Lapho izalwa ingane kukuyo.
And we read in Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, have together become worthless. There is no one who does good, not even one. And there in verse 17, and the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes.
Njengoba sithola lapha encwadini kwabaseRoma isahluko sesithathu indima yeshumi, akakho olungileyo, akakho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu, bonke baphambukile, baphenduke imbuqa bonkana, akakho wenza okuhle, akakho noyedwa. Indima yeshumi nesikhombisa indlela yokuthula abayazi.
And then verse 20, therefore no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law we become conscious of sin.
Indima yamashumi amabili, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa phambi kwakhe. Ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono.
And we also know that in 1 John, the Apostle John writes there, the one who says that he has not sinned and that he has no sin, that one deceives himself and the truth of God is not in him.
Njengoba siqonda sazi lapha encwadini yokuqala umpostoli Johane usho kahle ukuthi akekho ongasho athi akonanga yena. Okushoyo lokho ungumqambi manga.
There where that woman was caught in the act of adultery, and those Pharisees and those very righteous people brought her to the Lord Jesus to accuse her and to say that the law of Moses commanded that she should be stoned to death. Jesus said, let him who has no sin be the first one to cast a stone.
Siyathola futhi ezwini lenkosi lapha encwadini kaJohane, kutholwa kufunyanwa lo wesifazane ephinga. Labo ababezithi bona balungile, bamfumana bambamba uqotsheni ephinga, bamthatha bamletha phambi kwenkosi, bamceba basho bayiveza indaba bathi lo ubanjwe ephinga. Ngokusho ke komthetho eBhayibhelini kuthiwa obanjwe oqotshene phinga kufanele athi agcotshwe ngamatshe. Yathi inkosi lowo ongenasici phakathi kwenu ongenacala akabe ngokuqala thathitsha emgcobe.
Then he stooped down and he wrote in the sand.
Inkosi yakhothama yabhala phansi.
We don't know what he wrote in the sand.
Asazi ukuthi yayilobani lapha phansi enhlabathini.
Maybe he wrote the sins of those that were standing there in front of him. Maybe he was writing down their sins in the sand.
Noma mhlambe yayikhotheme iloba la emhlabathini izono zalabo ababethi bona balungile. Asazi.
But what we do know is that after a while, when the Lord Jesus looked up, they had all disappeared.
Kodwa esikwaziyo esikutshelwa ezwini lenkosi ukuthi bonke laba babelethelo sifazane bemangalele enkosini lapho ivusa ikhanda base benyamalele bonke bebalekile.
And then the Lord said, was there no one who condemned you and who was prepared to throw a stone at you?
Manje yathi inkosi kulaba bebekubeke icala akekho oye wayimisela wathanthi isibindi waqunga isibindi sokuba akugcobe ngamatshe.
Akekho akulahlayo. And then she said no. And he said, neither do I. Go and sin no more.
Yathi inkosi ngoba akekho okulahlile phakathi kwalaba bantu nami ka angikwazi ukulahla. Ngakho hamba ungabe usona.
Is there anyone in our midst who can truly say, I have not sinned?
Ukhona phakathi kwethu ongasho ngesibindi athi mina angikaze ngone.
We have all sinned and fall short of the glory of God.
Sonke sonile sisilalelwe umusa kaNkulunkulu.
All of us will only be saved by the grace of God and by His gracious gift of salvation.
Sonke siyakusindiswa ngomusa kaNkulunkulu nangesipho sakhe esivela kuyena umsindisi.
As God's word says, all have sinned and fall short of the glory of God.
Njengoba izwi lenkosi lisho lithi sonke sonile sisilalelwe umusa kaNkulunkulu.
And we are justified freely by His grace.
Sonke silungisiswa ngesihle ngomusa wakhe.
Through the redemption that came by Christ Jesus.
Ngokuhlengwa okweza ngoKristu Jesu.
God presented Him as a sacrifice of atonement.
UNkulunkulu wanikela ngaye waba isipho sokuhlengwa kwethu.
The choir sang and said, I thank God for the blood of the Lord Jesus Christ because that blood has cleansed me and washed me.
Liculile ikhwaya lasho lathi ngiyambonga uNkulunkulu ngegazi lakhe uJesu eliyigugu ngalo lelo gazi sisindisiwe.
Brethren, when we stand before God through His grace one day in heaven and He says, why should I allow you to come into my heaven? The only answer we'll be able to give is by saying, Lord, because of your blood which you shed for me.
Uma ngomusa kaNkulunkulu zihlobe siyoyithola siphambi kwakhe uNkulunkulu ngelinye ilanga esibuzo ukuthi ngasizathu sini samukeleke thina ezulwini na siyothi Nkosi kwaba ngenxa nje umsa wakho nangenxa yegazi lakho elophayo esiphambanweni.
There is nothing good that I have done to deserve to enter into heaven.
Akukho kuhle engikwenzile lokho kudale ukuthi nami ngamukeleke ezulwini.
So in this terrible curse and problem of sin that has fallen upon the world, God has provided salvation, justification, and righteousness.
Kuso lesi siqalekiso esehlela umhlaba wonke kodwa ngomusa kaNkulunkulu waletha insindiso waletha ukuhlengwa ngomusa wakhe.
He says this righteousness which he imparts to mankind is a gift that he freely gives that we receive through faith.
Uthi ke lokhu kulunga kwakhe akulungisele umuntu akuphe umuntu ukulungisele ukuba umuntu akwamukela sindiswe ngokukholwa.
Not by working for it.
Hayi ngokuthi umuntu akusebenzele.
You cannot deserve it.
Akekho okufanelwe lokhu kusindiswa.
If that would be possible, then those Jews of old who kept the law, they would probably have been the ones closest to deserving it.
Uma ke lokho kwakudinga ukuthi kusetshenzelwe, lawo maJuda asendulo ayigcina umthetho, so ngawo khonawo ngabe asindiswa.
But God's word says, no, all of us are only saved through faith by receiving that gracious gift of God.
Kodwa izwi likaNkulunkulu lithi sonke sisindisiwe ngomusa ngokuthi samukele lo musa kaNkulunkulu.
And then in Romans 4 verse 6, the Apostle Paul says, David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from works. And then he quotes that passage which we have read at the beginning.
Romans 4 verse 6.
David says the same thing when he speaks of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from works.
Indima esi isahluko sesine indima isithupha uthi ke njengalokhu no David esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemsebenzi.
And then he quotes that passage that we read right at the beginning.
Bese wacaphuna ke lawo mazwi esifundile ngale kumahubo.
Blessed are they whose transgressions are forgiven.
Babusisiwe abathethelelwe izeqo zabo.
Whose sins are covered.
Nabazono zabo zisitshekelwe.
Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him.
Ubusisiwe umuntu inkosi engambaleli noma engambalela engayikumbalela isono.
That blessing of forgiveness, of righteousness, was only made possible through the ultimate sacrifice that the Lord Jesus made for you and me.
Leso sibusiso esitholakala ngokulunga nangokholwa silungiselwe mina nawe.
The fact that your and my sin can be washed away.
Leli qiniso nje lokuthi isono sakho nesami singahlanzwa sihlanjululwe.
That the filth and the stink and the mire of that sin can be washed away is because of the Lord Jesus giving his last drop of blood on the cross.
Ukuthi nje lokhu kungcola namanyala mina nawe esiphila kuwona kungahlanjululwa kuhlanzwe ngegazi lika Jesu elinqabileyo.
The fact that God's wrath is not poured out upon us in its fury is because Jesus Christ carried that wrath there on the cross, and the full fury of God came down upon him.
Lokhu kuthi nje lolu laka lukaNkulunkulu olunzima kangaka lungehleli phezukwami naphezukwakho kungenxa yokuthi uJesu walithwala yena lwehlela kuye wathwala ububi bethu.
When John saw the Lord Jesus coming towards him, John the Baptist, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
UJohane umbhaphathizi lapho ebona uJesu eza wathi, "Bhekani nali iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zomu zezwe.
The Lamb of God slain for you and me.
Iwundlu likaNkulunkulu elahlatshelwa wena nami.
There was a man who was walking along, and there in the distance he saw somebody very far away walking towards him.
Kukhona umuntu owathi ehamba wayesebona omunye ehambela lapha kude naye.
And he could see that person was carrying a heavy burden.
Wayesethi mayembheka loya muntu wambona wathi hawu loya muntu wazowuthwala umthwalo osindayo onzima.
It was a huge burden.
Kwakungumthwalo osindayo kakhulu.
And it was pushing the person right down.
Lomthwalo ube uthwele lo muntu eseze wagoba ngenxa yokusinda kwawo.
And as he came closer, he recognized him. That it's the Lord Jesus.
Lapho esondela lo muntu wayithi mayimbheka wayesebona ukuthi awu uJesu lo inkosu uJesu.
And he said, Lord, are you carrying the sin of the whole world?
Wayesethi hawu Nkosi, uthwele izono zezwe lonke na?
He said, no, I'm carrying your sin.
Yathi Nkosi, cha kunjalo. Ezakho zonke ngithwele zakho.
Do you realize what your sin are doing to the Lord Jesus?
Ngabe wena uqonda kahle ukuthi izono zakho zenzani kwinkosi uJesu na?
Do you realize that he carried the full load and the punishment of your sin?
Uqonda kahle ukuthi uthwele lomthwalo osindayo nokujeziswa nobuhlungu ngenxa yezono zakho na?
And so the fact that we can receive this forgiveness, this blessed gift, is because of the price that Jesus paid.
Uzithwele ukuze mina nawe sithole ukuthethelelwa. Lelicala noma lomthwala uthwele ukuze mina nawe sihlengwe sithethelelwe izono.
Now how do we receive this gift of forgiveness?
Ukuze samukele lesi sibusiso sokuthethelelwa izono. Ngabe wena usamukela kanjani lesi sibusiso sokuthethelelwa kwezono na?
Well, let me ask you this morning, have you received it?
Ake ngibuze ukuthi wena ngabe ususamukele ini lesi sipho sokuthethelelwa izono na?
Have you received that blessedness that David speaks about? He says, blessed is the man whose transgressions are forgiven and that the Lord doesn't hold it against him.
Ngabe ususamukele ini lesi sibusiso David akhuluma ngaso ethi ubusisiwe umuntu osiphambeko sakhe sithethelelwe.
Where you are in right standing with God, you've got peace with him, you've got his joy in your heart, and you can live for him and serve him.
Ngabe wena lapho okhona usendimeni umi kahle inimaqondane noNkulunkulu usukwamukele ini lokhu kuthethelelwa na?
That is God's free gift, which he wants to give to you and to me. What are you waiting for if you haven't received it?
Kuyisipho samahala esitholakala ngesihle kuNkulunkulu. Lowo nalowo osamukelayo usithola ngesihle.
This gift, as we said earlier on, is not something that you can work for. You've got to receive this gift through faith.
Njengoba sishilo ekuqaleni, asisetshenzelwa lesi sipho, awudingi ukusebenzela, kodwa usithola ngesihle.
It is through the instrument or the channel of faith that you receive it.
Indlela yokusamukela lesi sipho kungukukholwa.
You've got to believe God, what he said in his word, that it is true.
Udinga ukuthi umkholwe uNkulunkulu, ukholwe yilokho akushoyo ezwini lakhe ukuthi impela kuyiqiniso.
You've got to believe him when he says that he's made provision for your forgiveness.
Ukholwe ukuthi wena ukulungisele indlela yokuthi uthethelelwe.
You've got to believe that he sent the Lord Jesus to die for you on the cross.
Ukholwe ukuthi wamthumela uJesu ukuba zofela wena esiphambanweni.
And then if you truly believe, that faith will lead to action.
Uma ukholwa ke ngeqiniso lokho kukholwa kwakho yikho okuzokholela ekutheni kube khona isinyathelo sithathayo.
Because if you say you believe, let's say you believe this auditorium is on fire, but you just remain seated where you are, well, that faith won't save you.
Ngoba uma uthi uyakholwa bese uthi hayi ngiyakholwa ukuthi hayi iyasha lendlu manje bese uhlala nje uthi deke uphakathi kodwa kulendle eshayo lokho kukholwa kwakho akukusizi ngalutho.
If we can get back to that psalm from which we read of David, Psalm 32.
Uma singabuyela ke sithi kuhlehle sithethele lapha kwihubo leli silifundile ihubo lamashumi amathathu nantathu lika David. Lamashumi amathathu anambili.
There is something which he says in that psalm which gives us the secret of how we can receive this forgiveness, this blessed gift.
Kukhona imfihlakalo esivezelwa yona lapho esivezelayo ukuthi singakuthola kanjani lokhu kubusiseka.
In fact, there are two sides of the same coin.
Empeleni kukhona inhlangothi ezimbili kulolu hlamvu.
In verse 3, he says, when I kept silent, my bones wasted away.
Indima yesithathu kuthiwa kwathi ngithule amathambo ami aguga.
My strength was sapped as in the heat of summer. Verse 4, end of verse 4.
Indima noma ekupheleni kwendima yesine kuthiwa uloya lwami loma njengokumisa kwehlobo.
You see, after he had sinned, he was silent about his sin.
Emva kokuba esonile uDavide wathula nesono sakhe.
And his bones wasted away.
Kodwa nokho amathambo akhe phakathi kwakhe kwaba ngathi ayadleka, ayadlavuzeka, ayaguga.
If there is unconfessed sin in your life, even your body will feel the strain.
Uma kukhona isono ongasivumile ngisho nomzimba wakho uyahlupheka uthi uzwa ubuhlungu kuba ngathi uyadlavuzeka umzimba.
Your strength will be sapped as in the summer.
Amandla akho kube ngathi ayaphela uloya lwakho liyaphela njengokuphela kwehlobo.
Maybe you've experienced a few hot days here these days. We've had a cold spell now with the rain, but before that we had one or two decently hot days, and you could feel during that heat how your strength was sapped, and the school children weren't too eager to go and do sport as well on that day.
Mhlawumbe kuzwile okunye kwakho esingakwenza njengesibonelo kulezi zinsuku ezidlule. Bekubanda kakhulu la kumakhaza. Emva kwalokho insukwaneni mhlawumbe ezimbili kwafudumala kwabamnandi ngisho nabantwana besikole kwangathi impela hayi bangahamba kiwe emdlalweni kuthiwa ama sports.
Kodwa kwase kwaba shisa kakhulu futhi ngaphambi kwalokho. Ngaleyo ndlela belijulukisa ilanga kangangokuba aphela amandla manje abafundi bengasafuni ukuthi bayogijima ngoba bezwa ukuthi bayatapeka amandla abo. Now, if you've got unconfessed sin in your life, that's how you will feel. You will feel drained of your spiritual strength.
Uma kukhona isono esingavunyiwe enhlizweni yakho, uzozwa amandla phela kuba ngathi amandla awusenawo ngenxa yalesi sono esiphakathi.
You won't even feel that zeal to go out and work for God because your strength is sapped. Because of the sin.
Ngeke usayizwela lamandla okuphuma uhamba umsebenzele uNkulunkulu ngoba amandla okukwenza amunciwe ngenxa yesono esingavunyiwe.
You see, you can hide your sin. You can cover it up.
Yabona ungasifihla isono sakho uze usimboze.
You can ignore it.
Noma uthalalise nje usizibe.
You just make as if you haven't done it. You try to forget it.
Wenze sengathi hayi akaze wenze sono wena wenzanga lutho uzama ukusikhohlwa.
But that sin stands between you and God.
Kodwa leso sono simile phakathi kwakho noNkulunkulu.
And you will feel the strain of it in your life.
Empilweni yakho uzozwa ukutapeka ngenxa yaso amandla ephela.
But then David comes to the point where he says, then I acknowledged my sin to you.
Bese uDavida efika esigabeni lapho ethi impela manje ngiyasivuma isono sami.
He said, I'm sick and tired to carry on under the burden of the sin. I'm coming to you now, Lord. I'm casting myself before you. Have mercy on me.
Ethi impela ngikhathele manje isono. Sengikhathele yiso, ngiyasidalula manje ngiza kuwe Nkosi ngiyasiveza manje ngisibe kobala.
He says, I did not cover up my iniquity.
Uthi angisimbozanga ngizange ngisive ngisifihle isono sami.
He no longer kept quiet about it.
Akasathule manje ngaso.
But he confessed it.
Kodwa wasivuma.
The Bible says if we walk in the light as God is in the light, then the blood of the Lord Jesus Christ cleanses us from all sin.
Lithi izwi lenkosi uma sihamba ekukhanyeni njengoba uNkulunkulu esekukhanyeni igazi lakhe liyasihlambulula.
David owned up. He said, I have sinned.
UDavide wasukuma uma ngenyawo wathi ngonile.
And he says, you forgave the guilt of my sin.
Athu David enkosi usithethelele isono sami, uthethelele icala lesono sami.
Remember there where David had sinned so grievously with Bathsheba and also putting her husband to death, murdering him.
Sizokhumbula lapho uDavid enza isono esikhulu, enza ububo obukhulu. Ona no Bathsheba qede wabulala umyeni wakhe.
And then Nathan came and told him that elaborate story, or not really a story but a parable, of the man who had so many sheep and herds and flock, but then he went to that poor man who only had one little lamb that he slept with, that was like a pet to him, and he took that man's lamb when a visitor came to visit him.
Nangu phela esefika uNathanieli ekhuluma na uDavide eveza ekhuluma ngalo mfanekiso ngomuntu owayenemfuyo yakhe enayo yonke imfuyo eningi. Kodwa lo muntu onemfuyo eningi wayesehamba eya komunye owayenewundlu nje elincane lilinye.
He didn't want to use any of his own. He took that one only lamb that man had and he slaughtered it and he used that for his guests.
Wawuyeka umhlambi wakhe lo ayenawo wawushiya. Waye kuleya ndoda ebinewundle lodwa wathatha lona wasebenzisa lona.
When David heard that, he was furious.
Lapha kuzwa lokhu David wathukuthela.
Isn't that so? When we hear of other people's sin, we easily get so angry.
Akunjalo nikuthina uma sizwa ukuthi khona umuntu owenza ububi obukhulu, wenza isono, bese simcasukela sithi angaze angayenza kanjani le nje.
He said that surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die.
Wathi impela ngoku inkosi isaphila lo muntu onjalo wenza okunjalo akafe umelwe ukufa.
And then Nathan said, you are the man.
Wathi uNathaneli uwe leyo ndoda.
This is what you have done.
Yilokho okwenzileyo wena nkosi Davide.
You are the guilty one.
Uwe lono nalelo cala.
And David's response was, I have sinned against the Lord.
Impendulo kaDavide yathi ngonile kuNkulunkulu.
He didn't excuse himself.
Akazange azithethelele.
He didn't say it was because of this or because of that.
Akabange lokho khomba lokho nalokho ngapha nangapha.
It was because of my weakness.
Akaza angalokho ethi hayi kube ngenxa yokuthi ngibuthaka.
No, because of something that the other person did, that's why I was tempted.
Noma kwaba ngenxa yokuthi sibanibani wenza ukuthi nokuthi ngase ngilingeka ke.
He said, I have sinned against the Lord.
What David ngunile kuNkulunkulu.
And you know what? Immediately, right there, Nathan replied, the Lord has taken away your sin.
Kona lapho impendulo wayithola uDavide uthi uNathane isono sakho sithethelelwe.
When you confess your sin, the moment you confess your sin, the Lord forgives you.
Ngesikhathi usivuma nje isono sakho, iNkosi iyakuthethelela.
He takes it away.
Iyasisusa.
So why is it so difficult for you then to confess your sin?
Manje ngani wena ukuba kube likhuni kangaka ukusivuma isono sakho?
That moment that he confessed his sin, Nathan said, "The Lord has taken your sin away and you are not going to die."
Ngaso leso sikhathi esivumile uDavid isono sakhe, wathi uNkulunkulu ususile icala lesono sakho, awuseyukufa ngenxa yesono.
You see, as we read there in Psalm 32, he said, then I acknowledged my sin to you. I did not cover it up. I confessed it, and you forgave me.
Njengoba sesifundile lapha, sizwile lapha eHubeni lelika 32, ethi isono sami siphambi kwami ngisivumi, ngiyasibona, ngiyasivuma, uNkulunkulu amthethelele.
God's gracious gift of forgiveness far surpasses the evil and the wickedness of your sin.
Isipho esisimangaliso sikaNkulunkulu sokuthi uma umuntu esivuma isono sakhe amthethelele alisusa icala lesono kuyena.
No matter how great that sin might be.
Noma ngabe sikhulu kangakanani leso sono.
But if you confess your sin, he's faithful and just to forgive you.
Kodwa uma usivuma yena ulungile wethembekile ukuba kuthethelele.
David was someone who knew the Lord.
UDavide waba ngumuntu oyaziyo inkosi owazanayo noNkulunkulu.
He didn't get converted here during this passage which we read about.
Akaphendukanga nje ngalesi sikhathi lapho sesizwa khona njoba sizwa le ndaba sesiyifundile.
He was already a child of God.
Ubese uvele evele umntwana kaNkulunkulu.
Who then fell into sin.
Wow.
And that shows you that you and I, we need to be on our guard against sin. And if we have fallen into sin, we should repent from that once again.
Lokhu kusikhombisa ukuthi mina nawe kumele sibe ngabantu abaqwashile abasemlindweni ngempela. Siqaphele ukuthi singayengeki siwele esonweni.
But if we have sinned, let's come and confess that sin.
Kodwa uma kwenzekile sona, masize kuNkulunkulu sisivume isono.
Remember when Jesus wanted to wash the feet of Peter?
Yakumbula ngesikhathi uJesu efuna ukugeza izinyawo kaPetro.
And Peter, bungling character that he was, lovable though with a great heart, he said, Lord, you can't wash my feet. I'm putting it in my own words. My stinking feet. You get close to my stinking feet. No, never. You can't do that, Lord. I won't allow it.
UPetro ngale ndlela kaye yiyo. Wenqaba ukuthi inkosi igeze inyawo zakhe, wathi inkosi ungenza kanjani okunjalo? Usondele inyaweni zami engathi ngamazwi ami ezinukayo zithintwe uwe usondele kuzona.
I don't know what he had between his toes, whether there was toe jam or what there was, but he didn't want the Lord Jesus to get close to his feet.
Angazi ukuthi kwakukhonani mhlambe lapha phakathi kweinzwane zakhe, noma kwakukhona lokho abanye bathi ujamu oseinzwaneni, lokho kunuka okutholayo phakathi kweinzwane.
He said, Lord, you can't get close to my feet. No, I won't allow it.
Wathi uPetro angikwazi inkosi ukukuvumela ukuthi usondele kulezi nyawo zami.
And the Lord said, Peter, unless I wash you, you have no part with me.
Wathi uJesu, Petro, uma ungavumi ukuthi ngigeze inyawo zakho awunanhlanganyelo nami.
You've got no part in me and with me.
Ngakho Petro awusenakho ukuhlanganyela nami.
When Peter heard that, he said, Lord, not just my feet, my head, my whole body, just please wash everything.
Lapha wezwa lawo mazwi uPetro wathi Nkosi ungageza izinyawo kuphela ngigeze nekhanda nezandla nomzimba wonke.
And the Lord said, no, Peter. If someone has had a bath, then they don't need to be washed completely again. Only the feet need to be washed.
Uthi uJesu kuPetro, Petro, kahle. Uma umuntu egezile akasadingi ukuthi abuye ageze futhi umzimba wonke kodwa izinyawo kuphela.
And the Lord was speaking a spiritual language there.
Inkosi ke la ibikhuluma ulimi lokomoya.
There is that time when a person comes to conversion, to repentance for the first time in your life.
Kukhona isikhathi lapho umuntu eza khona enkosini ephenduka eqala ukuyinikela enkosini.
Have you done that already?
Usuke wakwenza wena lokho.
When you do that, you go for a thorough bath. You come to the Lord with all your sin from as far back as you can remember, and every sin that you can remember, every detail, you come and you bring it to the Lord and you confess it that he might wash it away.
Uma uza uyinikele okokuqala enkosini, uza unjengoba unjalo nakho konke oyikho, uzambula uzendlala enkosini, uziveza ukuthi wena Nkosi, mina Nkosi nginje kusukela ekhanda kuyoshaya phansi onyaweni nginje.
You expose your nakedness to the Lord.
Wa uveze udalule ubunqunu bakho phambi kwenkosi.
You expose your filth before the Lord.
Wambule ungcola kwakho.
Your thoughts and the meditations of your heart.
Imicabango yakho engqondweni nasenhlizweni.
You don't leave a stone untouched.
Awushiyi lutho olungembuliwe.
Because you are coming for a bath.
Ngenxa yokuthi phela uzogezwa manje ekungcoleni kwakho.
You are coming to the fountain that was opened and the riven side of our Lord Jesus Christ there at the cross.
Uza kulomthombo ovulelwe wena ohlangothini lwenkosi uJesu esiphambanweni.
As the hymn author says, foul, I to the fountain fly. Foul, dirty, I fly, I run to the fountain.
Uza njengoba lisho iculo lithi ngeza emthonjeni, ngeza emanzini, ngeza ngindiza ngayifaka phakathi.
Wash me, Savior, or I die.
Ngigeze Nkosi, ngale kwalokho ngizokufa.
Where you come and you acknowledge your rebellion against God.
Uma uza enkosini bese uthola ukuthi umuntu omelanayo phambi kaNkulunkulu.
You confess your rebellion and say, Lord, I take you now as my Lord and my Savior.
Uyasivuma naleso sono sakho sokumelana uthi Nkosi ngiza nginje nangu mina.
But then after that, you've got to keep yourself clean.
Emva kwalokho ke nokho kumele futhi ukuthi uzigcine uhlanzekile.
You've got to keep your feet clean.
Ugcine inyawo zakho zizinhle.
And if you've stepped into some dirt, you need to come to have your feet washed.
Uma kukhona ukungcola okunyathelile, woza ugezwe.
You need to allow the Lord Jesus to wash your stinking feet.
Vuma inkosi uJesu izigeze izinyawo ezinukayo.
That he gets his nose close to it, if I can put it like that reverently.
Uma ngakubeka nje kanje ize ibe nesibindi inkosi yokuthi isondeze ngisho ikhala lakho kulezo inyawo layo kulezo inyawo.
That he gets the full stench of it.
Ukuthi tho ikhiphe konke ukunuka kwazo.
But then he'll wash it clean so that it's totally clean, purified with no smell.
Izogeza inkosi kuhlambulule ngokupheleleyo kususwe konke ukungcola.
He'll perfume it as well.
Ize mhlambi iqhole nangamakha.
And then your feet will be beautiful feet.
As
the Bible says, beautiful are the feet of those who proclaim the glad tidings to Zion.
Njengoba lisho izwi lenkosi ukuthi awu zinhle kangakanani, bheka zinhle kangakanani izinyawo zalabo abaphethe beqhuba izindaba ezinhle zevangeli siyona.
And then, when you've been cleansed, when you've been washed, you've been forgiven, then there will be fruit of your repentance.
Uma usugeziweke wahlanjwa wahlanjululwa kuzovela ke ithelo ke manje zokuphenduka.
Because God has now poured out His love into your heart.
Ngoba manje uNkulunkulu uzobe sethele uthando lwakhe enhlizweni yakho.
He's accepted you into His family.
Akwemukele emndenini wakhe.
He calls you His child.
Ngoba usungumntwana wakhe.
Behold what manner of love God has shown to us that we might be called the children of God.
Buka nje uthando olungaka nathi sesibizwa ngabantwana bakhe.
We were so undeserving.
Obekungasifanele.
And then there will be that desire that God will create within you to do His will.
Ngaleyo ndlela ke kuzoba nalokho kulangazelela okudalekayo akufakayo uNkulunkulu enhlizweni yakho ukuba wenze intando yakhe.
To bear the fruit of the Holy Spirit.
Besuthela ke izithelo zokomoya.
Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, all of that fruit will be coming forth from your life because of God's Spirit in you.
Uthando, ukubekezela, injabulo, nakho konke lokho kuzokwakheka, kuzomila enhlizweni yakho.
Faithfulness.
Ukwethembeka.
Self-control.
Ukuzithiba.
That you can control yourself, that you're not just dragged along by the lust of the flesh.
Ukubukwazi ukuzithiba nokuzibamba, ungabi umuntu ohudulwa nje yinkanuko zenyama.
And then, in closing, or towards the close, I just want us to also look at 2 Peter chapter 1.
Sesiya ngasemaphethelweni ngiyafisa ukuthi ke sibuke lapha futhi encwadini yesibili umphostoli uPetro isahluko sokuqala.
2 Peter chapter 1 and verse 9.
Ncwadi yesibili umphostoli uPetro isahluko sokuqala indima yesishiyagalolunye.
It speaks there of certain qualities and certain things that should be in our lives.
Kukhulunywa lapho ngezinto ezithize okufanele itholakale empilweni zethu.
Before that it speaks about self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness.
Ngaphambi kwalokho kukhulunywa ngothando lobuntwana bukaNkulunkulu ukuzithiba kanjalo kanjalo.
And then it says, in verse 9, but if anyone does not have them, he is nearsighted and blind and has forgotten that he has been cleansed from his past sins.
Twala pendimeni siyagalolunye ngokuba okungekho kuye lezo zinto, uyimpumputhe ebona kalufifi, ekhohliwe ukuhlanjululwa ezonweni zakhe.
Brethren, there should be a holy zeal in your and my life.
Empilweni yakho neyami sihlobo sami kufanele kube khona ukulangazelela okungcwele.
Ukushisa noma ukushisekela okungcwele. Where it, before this it says, we've got to make every effort to add all these things. Because if we don't have them, then we've forgotten that we have been cleansed from our past sins.
Ngaphambi kwalokho liyashizwe lenkosi ukuthi kufanele senze sifake onke amandla ethu sishisekele ukuba lezi zinto itholakale kithina.
If it's not there, we've forgotten that we've been cleansed from our past sin.
Uma lezi zinto zingekho ingatholakale empilweni zethu, sifana nabantu abakhohliwe ukuthi sisizakele kukuphi.
Is it possible that you've forgotten the sins from which you've been cleansed in the past?
Kungenzeka yini sihlobo sami ukuba usukhohliwe ukuthi uthethelelwe kukuphi na, kuziphi izono ozenzile esikhathini esedlule?
Or is that holy zeal there?
Noma lokhu kulangazelela okungcwele, lokhu kushisakela okungcwele kukhona kuyatholakala nakuwe.
That is the fruit of repentance that will be there when you confess your sin.
Lokho ke kuyizithelo zokomoya ezitholakala uma usuyivumile izono zakho.
That holy zeal will be there.
Lokho kushisakela okungcwele kuzotholakala.
If it's not there, if your strength is being sapped as in the summer, then maybe there's unconfessed sin.
Uma kungekho kungatholakali, mhlamba amandla akho ephelile njengokushabalala kwehlobo. Kuyinkinga lokho.
Now, it is said of that great conqueror, Alexander the Great.
Khona okushiwoyo okulandwayo ngo-Alexander the Great.
Whenever he would attack a city,
kuthiwa njalo ubethi mayehlasela umuzi othiza ohlaselayo,
he would light a torch and put it outside the city gates.
Ubekhanyisa isibani noma ithoshi alibeke ngaphandle emasangweni alowo muzi.
Obviously not an electrical torch. It was probably made from pitch or something to that effect that was lit, and that burning torch which be outside the city, visible to all from the walls of the city.
Kusobala ukuthi mhlambe lalingakhanyisi ngogesi, kodwa mhlambe kwakuyisikete-kete, bukhanyisa nje, ubeke lapha ngaphandle, kusale kukhanya.
And then he would proclaim, he would say, now is the time of grace where you can all freely come out of the city and join me whilst this torch is still burning and your lives will be spared.
Ubethi myself khanyisile walibeka lapho bese memezela athi manje kuyisikhathi somusa, nina nonke eningaphakathi emzini wozani niphumelela ngaphandle kukhanyeni ukuze nifumane umusa ningabulawa nabafayo.
When this torch goes out, I will put this city under the sword, and no one will escape.
Nakanja ati nakanjani uma sicima lesisibani engisibeke ngaphandle esikhanyayo, akukho noyedwa ozosala phakathi kwenu, lo muzi wonke ngizobhubhisa, ngizobaqeda bonke abaphakathi kuwo.
And that's indeed what he did.
Nangempela enze njalo.
Now, dear brothers and sisters and friends,
ngakho-ke zihlobo zami, bafowethu, bodadewethu,
God extends his grace to you and to me.
UNkulunkulu welule isandla sakhe, usivezele umusa, uvezele mina nawe umusa.
That opportunity is still there for you to come to him.
Ithuba lisekhona, lingelakho nami ukuba size kuye uJesu.
But will you really harden your heart and go out of this service as if you haven't heard God speaking to you?
Ngabe wena uzoqhubeka uqinise ikhonke inhliziyo yakho ungezi emseni kaNkulunkulu na?
Are you indeed going to go out and just carry on like before?
Uzophuma ngempela la endlini uhambe uphile lempilo obuyiphile esikhathini esedlule?
Do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience?
Ngabe wena awunendaba nalokhu kubekezela kwakhe nalomusa akuvezela wona uJesu na?
Not realizing that God's kindness leads you towards repentance.
Awuqondi lokhu ukuthi umusa kaNkulunkulu nothando lwakhe lukholela wena kuphendukeni?
Do you think that God cannot do anything? That's why nothing has happened in your life yet and God's punishment hasn't come down upon your life?
Noma mhlawumbe ucabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke enza lutho ngoba nakhu vele uyazenza lezi zono nalobububi yonke leminyaka edlule, namanje akaza kwenzela ukuthi uNkulunkulu subonta ngeke akwenza lutho ke.
But because of the stubbornness and your stubbornness and your unrepented heart,
kodwa ngenxa yenkinga yalenkani yakho nalenhliziyo yakho engaphendukiyo,
you are storing up wrath against yourself.
Uyalubekelela ulaka likaNkulunkulu, lonke lolulaka libekelelwa nje luqondene nawe, uzolidedela uNkulunkulu libhekane nawe ngqo.
It will then be in vain that Christ died for you on the cross.
Kuwena ke kuyoba yize ukufa kukaKristu esiphambanweni nokho efela wena.
Because you've not received that grace and that gift.
Ngenxa yokuthi awuvumi ukwamukela lo musa nalesi sipho somusa akunika sona.
Then you have to receive the wrath of God upon your sin.
Ngaleyo ndlela kusiyokwamukela ulaka lukaNkulunkulu phezu kwempilo yakho.
After Stephen had spoken to the Jewish leaders, at the end of his message, he said, "You stiff-necked people."
Esekhulumile uStefane namaJuda ayelikhuni, wathi kuwona, "Nina ningabantu abantamo zabo zilikhuni."
With uncircumcised hearts and ears.
Nenhliziyo zenu ezingasokiwe kanye nendlebe.
You are just like your fathers.
Nifana noyihlo.
You always resist the Holy Spirit.
Njalo nimelana nomoya ongcwele.
Will you resist the Holy Spirit?
Ngabe wena uzoqhubeka umelane nomoya ongcwele?
Or will you come to him now?
Noma uzoza kuyena namhlanje.
Now.
Manje.
It's up to you.
Kukuwena.
The moment you come to him, you will receive his pardon.
Uma uza kuye, uzowamukeliswa ukuthethelelwa.
Don't put it off.
Musu kucima umoya kaNkulunkulu.
Shall we pray?
Asithandazeni. Impela Nkulunkulu wethu umusa wakho mkhulu futhi usanele sonke.
Indeed, O Lord, your grace is so great and sufficient for us all.
Lokhu nje ukuthi sizithola sihleli la sizwa lamazwi, lokho nje kusikhombisa wona umusa wakho.
Just the very fact that we can be here and hear these words show us your grace.
Sihawukele Nkulunkulu wethu kungabikho noyedwa ozoyiqinisa inhliziyo yakhe, aqinise intamo, aqinise isiphongo, aphume nezono ezingavunyiwe.
Lord, may no one be stiff-necked and harden their hearts and be stubborn and go out of this auditorium with unconfessed sin.
Kodwa sengathi kungaba yilowo nalowo ozizwelayo ngamandla kaMoya oNgcwele ukhomba isono empilweni yakhe, asale, asivume, aphume ethethelelwe.
But if there is anyone, Lord, who is convicted by the Holy Spirit to remain behind and to get right with you, that person will obey the prompting of the Holy Spirit.
Ngomusa nangothando lwakho Nkosi Jesu siyacela usihawukele sifuze yena uDavide sisivume isono sethu.
By your grace, help us to take after David, not to keep silent, but to confess our sin and to acknowledge our guilt.
Amen.
Amen.